Yeah, Westside Music. Do fine. .net. It's Quabulos, the most wanted. Yeah. Hey,
you Jay Link. Nevani's Huma. Nevani's Huma. Nevani's Huma. Nevani's Huma. Unondate. Univane Wamufunda. Uriva Vani's Huma. Rasike Vani Bona.
Ngeni science mwamba ya boma kunilize zangali ngoma kuzwa kwa bombu tutu wapale zwi kunikoma cause ngate onive ile kovasa koni kunibona wabona kono haba boni sisi fobali kina kusutaka ntiba boni nsinzi nani mwaize kono wona vainzi pizi nivulezi kale yeni lapela na chipinzi. Yeah, unive ile kwa mkunda kushwaba nivone njambili kamwasi mbunda. Nili unive ile kwa mkunda neke mwampanda nilukulu ile kupunda kutini kwa mkunda nda tena
abani boni kwa mkunda nda tena abani boni kwa mkunda nda tena abani boni ulumani mangwemba abani boni kwa mkunda nda tena abani boni kwa mkunda nda tena abani boni kwa mkunda nda tena
Kibu my way Povante laka jata Buna vibe kona vaka hata Ulilumela matate mulimunda tena wakasha Biacha pira chapira vi Aikona man Biacha pira chapira vi Aikona man Teyanga tunjata Aikona man Yona vingi vyotu hata Aikona man Osa, osa
Amna kunigona
Osa, chisa, chisa
Aninzi kwa mkunda
Chisa, chisa
Westsidemusicblog.net.